night fills my heart with silence. Emini ndililolo mfandedwa undenza ntoni. Mfandedwa undenza ntoni. Ebusuku ndiyavuka, no eyes, no stares, no whispers. Unruly words from those whom try to break us down. Break our unity apart. Antonina, bakhohlakali belisizwe, anine saso isazi.